tēnā pēr, me mahi au I tētahi oriori mō rātou.
Oh, yeah.
Engari, kāre anō kia mahi au I tētahi oriori I mua I tō tā rātou tā rāua nei tāinga mai kia mātou.
Yeah.
Engari, pai noa. Hey, who do we have on the line?
Well, joining us on the line, we have Big Bosch.
I wonder if anyone, if he knows that, if anyone else calls him that.
Oh, yeah. Well, we call him that affectionately because essentially he's, I think it's fair to say, the most famous Māori photographer working at the moment.
I think. Well, he's our favourite for sure.
Well, I think he is probably.
Yeah.
When you think about it, probably the most famous. You know, his work spans many, many, many years now, I guess, and you know, even a few days ago, we were just reflecting on some of the pictures he was taking up at the Kurereo
yeah.
Ki Whirinaki.
Koia.
But today, we're going to be speaking with him about season two of Ki Tua. It's a podcast series in full immersion. It's on Whakaata Māori now, and Te Rāwhiti Roa is, of course, the host. He's just pulled over on the side of the road, so I wonder if you can hear us. Tēnā koe, Te Rāwhiti Roa, are you there?
Yeah, tēnā kōrua.
Hey, does anyone else call you Big Bosch?
I'll decline to answer that comment at the moment.
E whakaroi, oh, ake nei pia ko mata, anake e kōrero e whakaingoa tia koe I tērā ingoa. Hei, kōrero mai kia mātou e pāna ki Tua I te mea, ake nei pia e mōheo etahi e pāna ki tēnei, tēnei kaupapa, tēnei hōtaka, engari, ai, kōrero mai.
Ai, tēnei hōtaka ko Ki Tua te ingoa, ko Oti te terenga tuatahi, kei runga o Whakaata Māori, kei runga hoki te Spotify, hei whakarongo mā te iwi. Anā, ko te terenga tuarua, kei te pāpāho inai nei, I runga o Whakaata Māori, engari he māmā ke he pai ake te whakarongo te mātaki, I runga I te Māori Plus, I tā rātou pai tukutuku. Ai ni hoki ka whakairi ki te Spotify. Hea tēnei hōtaka he mea ka hurihuri haere au I te motu, ka kōrero tahi ki etahi o ngā pūkōrero, ngā tāngata, no tēnā rohe, no tēnā iwi, no ngā momo ao mahi rereke, no ngā reanga rereke, etahi, inai rangatahi tonu ana whenei au, etahi atu kaumātua kui a hoki, no reira, tēnei terenga tuarua, kei rungo o Māori Plus I nāia nei. Anā, taku mōheo kei te pāpāho hauru atu I te tekau, I te pō, I ngā rā hina, I rungo o Whakaata Māori, no reira, ka uuua pia tērā mā te nuinga. No reira, ko te Māori Plus te ara mā hei mātaki.
Mīharo, heaha te rerekētanga o te terenga tuatahi ki te terenga tuarua?
Te renga tuatahi, pepono, he koera taku noho tuatahi hei kaiwhakataki hōtaka pauka whakaata. No reira, hei, nui ngā akoranga I awe, kamutu I ātāhua ngā kōrero o te renga tuatahi. Kamutu rua te kau mā toru neke atu ngā kai kōrero, ko etahi o ti Kiriama Wright te uiwi I te timatanga o tēnei hōtaka.
Oh, yeah.
Te timatanga nāna tēnei hōtaka, anā ka kapi I au mo te roa ngā ake. Tēnei terenga tuarua, he poto ake, te kau nahi ngā uiwi. Anā, kua koi ake ngā tātai, kua kaunga ake te ahuatanga whakaahua. Anā, me taku tino mihi ki ngā kaikororo o tēnei terenga he atāhua ngā kororo. I ātaruku ki ngā kaupapa rereke, ki ngā wheako rereke, nēni tūtata I mai wāhi pā etahi o ngā kororo, te aorere pē whairangi, engari, you know, kororo ana mō ngā ahuatanga o Māui, ngā wānanga o Māui, te kanapua nasta, I nui ngā kaikororo, I reka ngā kororo, ka mutu I ātaruku hōhonu. Ki ngā kaupapa rereke, ki tuo e rā kaupapa e kororo te ana I te ao, you know, i ara, I ātaruku.
Me haro, you know, I saw a range of ages and range of backgrounds, and one of the things I was thinking about was, you know, what ki a koe, he ha ngā mea pai, you know, mena ka ruku hohonu koe, ruku ki uta, ki tai, wera mea katoa. I was just wondering, like, what is it like to sit in amongst these particular people that you're essentially having a wānanga with and having a kōrero with, what are you hoping people get when they listen to these kai kōrero?
Yeah, well, I think the title speaks to it a bit, ki tua, you know, beyond, understanding beyond what you already know about a person. Say, for example, Orini Kaipara, everyone sees her every day on the news and things like that, and we see her as a presenter, as a, you know, kaipāpāho Māori, he mata Māori roto I tērā aupāpāho auraki meki, but, you know, through our conversation, through our wānanga, we dive deeper and kind of go beyond what everyone knows, beyond the kind of surface, what people would see. So we got to, you know, look into, you know, what drives her or her connection through kapahaka and what kapahaka brings to her life is more than just the 20 minutes on stage, you know, it's everything else that comes with it. You know, having a yarn with Tame Malcolm, who, you know, now is working high up within Te Papa'ata Whai, Department of Conservation, but he's also spent years being a goat culler and a possum trapper. So he's, you know, done everything from being on the ground all the way up into making big decisions now. So, you know, Pene Tau Kliskovic and Tamati Rākena, we had good yarns up north about, you know, their aspirations and their upbringings and stuff like that. So, it's going beyond what most people know about a lot of our whānau and our mates, kind of diving a little bit deeper into, you know, what are their motivations or who are people that really affected the way that they think or, you know, pivotal moments in their lives that kind of shape that. And ko te painga, te katoa, he roto I te reo Māori. That's something that I'm really proud of and really love about this kaupapa is it's 100% in te reo Māori. And basically in terms of podcasts, there's not, you know, I don't know of any others that are 100% te reo Māori that are in this format, diving into people's lives. And had heaps of really good feedback. You know, a lot of people even just turn it on in the background in their house so their kids can hear te reo Māori, you know, being spoken, or a lot of our whānau who are early on their learning journey are listening to these because you can listen to it while you're in the car. You can listen to it over and over. Kia rongo I te whakatakotoranga o te reo, you know, to learn the sentence structures, how our language is actually spoken, you know, rather than book learning. It's a whole different thing.
Ai, me te kaunga hoki o te reo ki rungara I te mea. I think the first episode I ever saw was the one with Anipiki Tuari, and I went, holy heka, he taumata nō tēnei. Engari, e tae nei ahau ki te aha kua, e hara au I tētahi mātanga, I still understand what people are talking about, and the different levels around me were on the same page. I was wondering, in terms of you as a presenter, you know, most people know you as a photographer and as someone who just, like you said, we look good, but then I say, you also make us look good. but, you know, people kind of know you as that, but being a presenter on this, what's that like for you to shift into these different spaces?
Yeah, well, just like my photography, I got into it through being a tutu. I didn't train or didn't even do photography at school. So, you know, just through being a tutu and sort of learning the ropes there, it's the same through, you know, like now a direct, we've done, me and my mates, we do like documentaries or, you know, different videos and stuff as well. So kind of always been kind of dabbling in that world. But at the end of the day, ko te mea nui ki au, I think it's storytelling. So whether I'm storytelling through my images, like you guys are talking about, you know, te kura reo ki whirinaki, it's showing our people as we are vibrant, you know, strong, learning, growing, all of that. This is no different, really. You know, it's a different format. It's a different waka that carries that kōrero. But basically, for me, it's a way to communicate and, you know, show the range and the breadth and the depth of our people. You know, like we're talking to people in all different walks of life, from, like I said, a possum tripper to a TV presenter to a counsellor, you know, like a Taitokere counsellor to TikTok superstar to TV director, you know, with Kimmy. And so, you know, like it shows how diverse we are as a people, and basically end of the day it's storytelling. So it was quite a natural shift for me, and, you know, and coming into this, it was awesome.
Oh, and he gaffed it. What a good time to... He like made a mean ass point and went bink.
Oh, he's gone. Oh,
he's
that's
gone. He's gone.
Just I think we got everything.
I reckon that's pretty awesome.
Could you send them a text and just say thank
you? I will.
I think you might have dropped out because of his reception or something.
Yes, that was Te Rāwhiti Roa Bosch having a kōrero about Ki Tua, a podcast that's on that's on Spotify, but also on Whakaata Māori now. And like you said, it's an awesome awesome hōtaka that you can listen to in the background and indeed learn about those people that you see on Instagram, on Facebook, those popular faces within Te Ao Māori, and kind of delving a little bit deeper on what makes them tick.
Right. Coming up shortly, Ruben Epiha with your news and current affairs all on Te Reo Māori. Stay tuned as well, because we'll come back with your weather and traffic for the rest of the evening and indeed tomorrow too. Thanks again for tuning in to Manatawa. It's 3:57.